simanyi ontunulira boto nzitukira simanyi omukwano gw'omuwoomu wabukokawa simanyi simanyi ontunulira boto nzijukira simanyi omukwano gw'omuwoomu wabukokawa kwatirwa ekisa kumunango talegwalabani kugamba konyiga maso mutima gulumye busiba kusengenge I look in my eyes, tell me what you see. Or a little name, call my love, is in the sky. Wengula ne munye, and never demo makungula, and the mukusambula. It is a women, Simani, Simani. Otunulira boto nzijukira simanyi omukwano gw'omuwoomu wabukokawa simanyi simanyi otunulira boto nzijukira simanyi omukwano gw'omuwoomu wabukokawa omukwano gweno gwe guntambuliza n'omusayi Kolowozako wafuka daye rutini Yagwampisa kitonda bisane zikatyuni Akukwatako agawala yagenda kufangumi Gogenda kuba mami Zengenda kuba dadi Simanyi, simanyi Otunulira boto nzijukira simanyi Omukwano gw'omuwoomu wabukokawa Simanyi, simanyi Ontunulira boto nzijukira simanyi Omukwano gw'omuwoomu wabukokawa